studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
be kabaruji amen fulfulde alkamisari noga e nay lewru octobre jena yamde sokido studio tamani miden taway le maison de la presse do bomo ko do jottino no do kabaruji du yumor way galo kanko noddete do ganni kanto wondo o gi jappeto grabon competitivité golobe bankeji wombe leleedi meden dibe puddi murtere mabbe badde didi nyaloma hande no wattu jono jamaare ko heewi ko nawtoto banke e ka holliti metti mudu yalla gal wombe to kayto tawede wiide adiji bamama yalla datol tere ana fuddi ton fu beedo jamaare de kay ko litti wiide e kola kifi wattu joni o won nokku no docteur ansongo ido lesa halleedi meden di le region gawndi se mabbe gon to no docteur momadou isa may gaw holi tawi rotto joni be kebi ton musenga be kande jangidi jande ne do docteur science de tangal ko ido jandeji darna ton duubi ko di wonno no sembe kabaruji di mi jogino do betande di bismillah modon e hadade kambe golloobe bankeji wombe leleedi meden di be puddi murtere mabbe balde didi tangal ko be kalduno e yimbe le lamibe le nokkuli mabbe de ko holi tawi be pamray wattu joni o duwe tawede fu min jehi min jiltuni to microji amen di do wattu joni yimbe le hewbe gombe to nawtoto bankeji be kay ko litti hono metti muden ko joggi fa kebe famtar kedden momadou samaseku
wi horobe syndicaji di nde do mutra gollande yalla tobbe himeji mabbe ibi kulti non na wara dubbi yoga hande kuncina hore kedden ko wi bongal mudun abdullahi keita kanko au trésorier général syndicat banque N assurance N et kala gollirde ko moni de kebe der leedi mali woni sinabef
les premiers points
be arande be dari jojji ko laamu mali o hokki gollobe tobere dido bande am o woni ande assurance wana nafa gollobe sanne burde assurance maladie o tobere tato bande woni syndicat be hokke hala tobere nayo bande woni kalsiko furuba way gollirde
o do kabar o yata fi ciagal kuteji wonande kambe client en banque ji e ko nande mudu e wi be do nde do mutre golle sambinante alaaji kewdi e le imadraaji mabbe
do wara dum tampina yimbe san jonu na um shakki am bank ana hani yaltinaade no donki hedde dum ci dalla san to banking a di grave ci dalla o be do to don wara do buita san ke ban
kun tambe hore nde do mutre golle woni syndicat leedindi bangal bankiji assurance e ko nande mudun lolulnde sinabef e kanye federation kabar petrol leedindi e commerce e assurance e kanye bankiji be collectivité soni himmeji mabbe di kuncena ko hore be pillototo murterende
wakande min dartuno fami noddo dum won lami bankeji wombe leleedi meden di wala fuko jebe sifade le odo golle tagal ko yimbe mabbe bi ngadan murterende ko sikral fa kebon kabaruji ko won leleedi mali fuddo heje si jottamani binde si jottamani fewdo odo numero dum won chapande jitte jeegom chapande jeegom e didi chapande jitte jitte chapande joy e go murfitito do odo numero goto chapande jitte jeegom chapande jeegom e didi chapande jitte jitte chapande joy e go kulitindi wiri dum won to kayto tiagal ko terengaaji di darna le o do nokko ko dum laati sababu so tiid Allahji kewdum gondi maate ton won yimbe en heddibe do hen jaata holitindi wiri kabaru saddaaji do wodi sababu du so dewle kewde imile o do nokko holita wede kambe gollonobe terengaaji himbe wonbe tobe nyaloma hande o wadanto fe ko nyaamoni ko ngala so jehile ciu dogotoro de ko cewrodo ngala ton kanko dum won nelaade amen faato kayto intala ag bilal won ko hebini min do hen do faccitaangu mamadou samaseku
ga en region arando leedindi ngurdam na beli non e terrain kebe de fuf na jirwi non nokuji di terrain jaborto dun nono ko non ka an wara dubi kewdi hande demarande fuf novembre kede dan abdourahman sanogo goto yimbe le syndicat ray to kayton
galleji amen saki sugabe amen muti jangudi ti allah to mi ngona darogol terrain o halkimi faiso a witi lumo hande wala ko bawda soddi ngurda amen tiidi ngombe le kay hande fu an andi ti allah o
e wi kambe yimbe syndicat o kay kobe na hani wadde imadraji wajimbinde yo guldo dawul terrain o fudita so ni dum lataki non andon kebe region o kay watan mo min kaldata o hol tv de kuteji mudun yo hegul jamander gure battide de do gure de e kanye wita wita ko ulonda do adiji bamadi bangal terrain o oro baliki mo hakki dubi chapande joy holiti nasikiti e wi mako an hani lam ko be golla kala adi di bami kedde na fa hande kanko abdourahman sanogo goto yimbe le syndicat chemino mbe
aujourd'hui la wujita par on
han hande woni lebbi sapo ko min gala nyoddi fati chuudo ndirden leedi malini wana ibe katanje be kali be midi be immintino be terrain o min kam holaaki ana heba juubi tapan tati e joyi ko gommi gollude lawol terrain yi kanan ken be tibe gadan be golleji fa heewi bangal terrain o nga ibe ka ko mun ko goddun
vraiment je le fais pas
ka dum fuuta wede wi kanko neddo syndicat o dabere lawi jandi leedi mali yo bangal subagol gollobe be e wi mako leedi na jogi gollobe hantibe hewbe mbawbe jaate huntande hore odo kabar o no yawiri dawol lawi jande hakune dakar e bamako darnama tawe kambe shimne mali be na hande lebbi sapo nyamade joddi ka ele mette be cultivide yimbele honoroje mabbe leedi senegal gonbe fuf ele jogola societe goto o no joba no haniri deno sikki wala tidallaji lawi jande leedi mali yitan batte jogola bondo
to kayto kam yimbel wombe tombe kaybe kollitiwde kasen be kolaaki kono adidi ko laamu o amato ko be bi hon dido haalaji haali fa heewi ka fuudun tabaka wobanto do kollitiwde an jili wattu jono dido haalaji kala dun laato ngonga be gonde wadde do hen duwa wujidu fa kebe famtar fa ne kebe yimbel kaybe ko be tifi do hen do facci tang Mamadou Samaseku
parce que ça a beaucoup joué sur la population
tourisan ne jamara de buri fuf gonbe do datulgol fa yottade to bamakutu jonsudu chemino denno sunu golleji di putiti hande jati wala min fayu tonoku lam o ami adiji kewdi ka fa hande wala fuf ko min jehi tafam ko tre o darnama to kaytun torri min fa sanne batte mudum jati e leser kuji di ciugu simaji di fuf beediki
holiti ndewid nokku no dirtede an songo idum le region gawole sa halidi men e de holita wer ciagal ko jande de no dirto seri ngay scientifique di ko jande mudum darna ton ko wiam wotto jono be kibe musse ngabe kambe jengidi de do jande no be kollitiri wiite ido waylatan sababu du son dido golleji kebe yarde ton yeso nyalomo hande be bi kala dum woni jande ko neda hana haaji jangudde le lycée ngaji jande hakku dirto an songo to fu ido way wadede kanko kedaada men gon to dum dirtede Issoufou Moussa Touré won ko hebini men do hen do tango Mamadou Samaseku
denna witidalla hebanado dabare to lycée Mamadou Issa Maiga en songo le région gaw tiagal ko udda classe teseko do won terminal science economie batte wayde janginobe hankasen dum do uditama janginirnde hebi janginobe wonande mathématiques comptabilité e ko wiyete biologie kedanno Ismaël Issoufou Diallo kanko woni professeur lycée en songo
e sito ko
tiagal ko min tayki wiri le dubi didi jokondirdi ndartobe bakbe kebal fi bak denno min mi wiide yo batte wayde janginoɓe andanɓe golle o saabi nden janginoɓe jeyaɓe ga enne min nawtortonoon ndenno balɗe ɗiɗi caggal ko nokko udda ko woni ko dabere muɗum heɓa banggal yimɓele wuuro ngo ɗonne ɗon ɓe keɓani min janginowo andanɗo sanne économie kamɓe jaati ɗum darani kala ko woni amsattaji ɓeɗo janginoɓe ɗoɓe tottimin ɓe kanko professeur o kayna jingana dabare yettinde e hakkille makko kanko kay ana hani lycée an songo heɓa janginoɓe nde lycée o tan jeyi e ley ko rata ko banggal ɓamgol e golle yalla ɗiɗo tialaji ɗi nattima sikki wala kay dabere jottinde ma lawol warde banggal ɓamgol golle ngol hani huccinede hoore ngol min darda jeyaɓe wuuro ngo yettinno yalla lycée an songo no heɓa janginoɓe leygueɗe jandeji ɗe janginoɓe ñakki e muɗum sukaɓe lekuyɓe kollitiwide hakkillaji mum en joɗigue saabi ɓe keeɓi janginoɓe hertanaɓe lycée mabɓe o le wilti sanne wakkat jun o saabi min keeɓi janginoɓe nden lolitɓe vocateur en tan gonno ga ɗum woni rawanen e rawtane Allah jaaɓi hikka kay min gaɗan bawɗe amen minen sukaɓe lekuyɓe
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sakirab ne djelo ne le raison gaji meden de puddirado gawodo le sahaleedi meden de gollo goto banki ton honi tawede mobel mudum soutale dende do ton bulgunje holitaye wakande mobel ngel soutende yimbe no joyna kaborde kany en gar so tieti mobel do mobel wala fuko gaddi mo kay wattu jono ko jalana godde wade do odo golle si uru dan gartan do masina do kabbe durobe remobe wonbe le odo nokku yambe gaddi ton batu mabbe koni fana mudu fa joto yalla hono durobe kanyen demobe kani famrudi le odo nokku yalla dido golle dida no jarto ya so lande be odo golle fedde do tata ama prose do futu gorgal fedde do tata kear mali dan garanti min ran faado banan bado be kollitiwi do wattu jono nyaloma kedena do kabar lotirde juudo mudo sabunde le region kuli koro dido golleji budda matom le majjun ko yata kudde chapade jeppe pabiri ton ko yata ciud ecole ngay sappo goddile ngallure de wakande be gadanno batuma on der wiyama do on cercle ngaji jeppe gondi ton di fu moftu kawri le odo poto ko ni fana modu fab jotto yalla no jamande hande o tede juude modu sabundi yalla nyawuji kewde an tede ton do katte betande do kabaruji meede dimi jotti on sande do modon tawde le mali fu e mangal modu ka fande fande fe no kono ande do no do e ser yewtere meede de ana wodi wassalam.